Mama Blonnie.
West Side Music.
You know how we do it.
King Sound Studio Production.
Una kiri na kwa DJ Devinyo. Aluko pande wa chali. Uli zaka de chwana. Oyume. Yake na chwana kutwa.
Chaki opina ya hao.
Nekunane muzari ya nana nimba. Nekunane muzari ya nana nimba. Nitone lola hae sa pepa. Nitone lola hae sa pepa. Sa pepa mwana wa mushimani. Sa pepa mwana wa mushimani. Unga mbututu uyumbela mwanaini. Ujima mbututu uyumbela mwabuchoni. Murimu unanini mata. gulira mututu mututu ene ilira yo kiwena mututu ene ilira mabujo ni kiwena seni utwa maswabi ni manyeke seni utwa maswabi ni manyeke kona mone ni kushindezi kutisa kwa lapa kona mone ni kushindezi kutisa kwa lapa mshwalele manana mshwalele manana. Ziniziva kwa teni kiza kukunopa Ziniziva kwa teni kiza kukulisa Ziniziva kwa teni kiza kukeniza sikolo Ziniziva kwa teni kibukeniza sikolo
Downloaded from Westside Music Blog.net.
Israeli mu mukabula ya mutiyo mutunda yarukela kufeza wota na mwa family
nuna lwa tubaga na tati mwali wa mubazi bandi bona bao malika
bankana bankana kilo na tala bankana
aruko ni kuli bala yo cha yo ah kadi kiva junior manyando tati
me is Charlie Peplo aka Charles, you know how we do it. Kiseo Marking the Sound Studio Production. Yeah, one DJ Devin, I got you. Yeah, Capman Walupi, Mr. Pre.